juga.
Wanita Kali WK.
Daima sitokuacha, wala sitokukacha, mabaya macha kufikiria. Wendo wangu pacha, pendo sije chacha, ni wapo na we na jivunia. Kisura we go, staki kuwa single, nachotaka nyeke ukingo. Koko, nikokole, yako maringo, payoyo piringo, tumiliki bingo. Choko, wape pole,
kujuka, kujuka. Wagika, ahe, kujuka, kujuka, ahe, wagika, wagika, ahe.
Sawa mama, sawa, sawa mama, sawa, sawa mama, sawa, sawa mama, sawa.
Naamini yote unayofanya mami uko sawa. Wedi amini, utangaze vita Kagera kuigawa. Niokote nikija kudondoka, pandisha mizuka wazungu wakitoka, yoto lipande tushushe na koka Kuchi kuchi tulewe kama woka, kazandula nicheze kwa soka, usige ukechita nishuke na kopa Wakija na mapanga, waone wanga, wabishe sanda Ubaka watanga, mfeleke chanda, uvishwe kanga
Kujika, kujika, ahe, mwagika, mwagika, ahe Kujika, kujika, ahe, mwagika, mwagika, ahe
Sawa mama, sawa, sawa mama
Saba nayo si namba Nipe cholongo ni chonge mwamba Chuchu dede boxi vua gamba Toto kwenye bedu na vatamba Bustani mwagilia Wima nyeshelea masnichi angalia Sige sogelea Simama kidede Nyonga ni kuide Simamisha mshedede Kamshale na upinde Nanifanya niwe hap man Hap man Nanifanya niwe high man High man
Sawa mama